bedelay diriyo Ogey xaliba naf soo yiriye Waa wiray hurdelay diriyo Wilkaan la khayaa hortay nido Hawada sara layla duuliyay waaran isla hadlo Wilkaan la khayaa hortay nido Hawada sara layla duuliyay waaran isla hadlo Irxasha qaba o kiska layo Ana ku hafto Ana ku hafto ka gari waaye Irxasha qaba o kiska layo Ana ku hafto Ana ku hafto ka gari waaye Halkeen ka helaa Halkeen ka helaa Halkeen ka helaa Halkeen ka helaa Hawliya darar mahad sabwe Halkumaraya bahay binaye Hawliya darar mahad sabwe Halkumaraya bahay binaye Aababay halkien katonaye Hampukulay lipaan khayamayo anhoyanine Aababay halkien katonaye Kulay lbaan hayamayo anhoyanine Irxasha qaba o kiska layo Ana ku hafto Ana ku hafto ka gari waaye Irxasha qaba o kiska layo Ana ku hafto Ana ku hafto ka gari waaye Halkeen ka helaa Halkeen ka helaa Halkeen ka helaa Mubal ishqi baayyan seyo Iho kamiya yo iso hantiye Mubal ishqi baayyan seyo Iho kamiya yo iso hantiye Waahanik salam hara armarayo Hawada bina hamiga kuhayo adai hakrade Waahanik salam hara armarayo Wadabinaan hamiga kuhayo adayad rado Irxasha qaba o kiska layo Ana ku hafto Ana ku hafto ka gari waaye Irxasha qaba o kiska layo Ana ku hafto Ana ku hafto ka gari waaye Halkeen ka helaa 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 Halkeen ka helaa